wakilisha THE double DO. Funga pasi domo bro, nini kueleze? Kwanza setu bude lafu unitembeze. After sasa matokeo ni duru za kize. Nikipanda kwa jukwa, weduwa, weshanga. Minister, minanga, kama kite, minapa. Ever busy kama sa, hapa sa. Na waroga kama wale watu wamatu, masaku. Sina saa kuchuguza vile we unaka badala yake. Nego stage nikishow how my nigga throw. Throw your hands in the air like you don't care. Na madem wako lovely utadhani wana advert fair. Advert fair. Mic check,
check mic.
Vile tuko hapa, yeah, yeah. Ni nani cheesy?
Mindo cheesy.
Siwe ndio cheesy, mindo cheesy. Mic check,
check mic.
Vile tuko hapa, ni nani cheesy?
Mindo cheesy.
Siwe ndio cheesy, mindo cheesy.
Kama ziwa si fresh, rudishia ngombe. Car rap si game, basi rudisha kikombe. Flag bearer kwa system. Niko juu car leaves, bado system. Na bring nutrients car roots, bado new smoke kwa booth. Mindo cheesy, it is squeezy. Siko easy, niko busy. Natafuta shilingi, na siringi. Hata kana rule hii ligi. Mindo pack, mindo biggie. Niko tight kwa game, my skills are so sticky. I spit the chronic shit, they call me misty. Mi uwanga niko high car whiskey. Embakasi ndiyo risky place. Kasi dope rappers tutaku replace. Nevertheless, mini ami ya one header. Lazima nita fight kwa rap ndio ni get cheddar.
Mic check,
check mic.
Vile tuko hapa,
yeah, yeah.
Ni nani cheesy?
Mindo cheesy.
Siwe ndio cheesy, mindo cheesy. Mic check,
check mic.
Vile tuko hapa, ni nani cheesy?
Mindo cheesy.
Siwe ndio cheesy, mindo cheesy. Head your bombo clat. What you really want kwa marapa mini shower. Na wapom kama Osama, what kama Sola. Ni biz napenda sana hivo kama si biashara bro, tabeza haga. Hini time inasaka kitu kesho ni tamanga. Ukiwa na tumbo giuka habi fraka manga. Vila saga kutumia tutalanta. Basi itapite mi kushika mic.
Check mic, mi uwa sipendi saga. Jumini kama posho mi lazima ntawasaga. Respect kwa my brother na bado kwa maledi. Wako fresh si won kagaga. How skin niko hard si soft ka pamba. Niko fast si slow so karada. Kwa skills ziko dope sina stretch ka blada. Kwa hii book Johnny Blanda kustart page. Wakati mi niko all the way kumada chapter.
Mic check,
check mic.
Vile tuko hapa,
yeah, yeah.
Ni nani cheesy?
Mindo cheesy.
Siwe ndio cheesy, mindo cheesy. Mic check,
check mic.
Vile tuko hapa, ni nani cheesy?
Mindo cheesy.
Siwe ndio cheesy, mindo cheesy.